Yo.
Big Baba, we ni cobra bana. Fanya mambo yako. Madase, madase.
Big Baba, you fall under stackage.
When you undertaker, manze.
Yo.
The undertaker.
Na metro. Skiza. Yo, hizi ni flows za kihuni mkizipiga kukaliki. Hapo vipi, hapo saa sikia tiajo salimiki. Colder than point Kilimanjaro guza sky. Mindio mgeni kuja kwako na kuliza kuna chai. Fala mangani na lose cruise kwa ikichwa. Wajani shinda skill labda watoto na rika. Best kept secret kama move next ya Simba. FTZ rappers if you can't keep a distance. Microphone don't lyrically ni overdose. Mnasinya kaku kanyaga kinyesi na Air Force. Kasi media zetu sili tungewasikia where cause. Bongo hakuna MCs letters compare notes. They gon' tell you that pure Swahili kuwa noma. Ati mashairi mengi wa kifoka ni top dollar. Sheng this, sheng that, yondo lugha ya wajanja. Linguistics siki tundatumia tujaja rapa. Flow zao mbovu, same old boom bap. Rapa ija evolve bana suck your producers. Ama kuja Kenya ingia soko uza mtumba. Na kama kuna dumba mbona isaidia anglunya rap chap. Ima wenge conboy, rosary wakazi kote. Underground wannabes, buzz week zina calcium deficit. Big Baba na wafadha lafu na wababysit. Tell me yani vina ngapi ndojo misi lali kazi. Easy does it, cobra on the beat. Siko kichakani, sasa mbona mnaita Bill Nas. Ati Bill Nas, irada gani buda na shangaa. Ujui kusoma kwani, no bad blood. Nina damu moto, mindio mchizi nifanya rapa. Kuje kwangu na makopro. Nina spam neza donate na uko bongo. Swali, ule kajala lisha rudi soko. Ono wajibu tena ama bombo. Mkona mchezo ama ni waroge na kimombo. We taking it back, we rap, we rhyme, we savage. Spearing flows, infernos, hear the cadence. You niggas ain't raw as me, I'm causing damage. Multi-millionaire, that's off this talent. I possess the skill that most of y'all been lacking. Kill at will, so who gon' stop this madness? Acha ni Rudy Sheng ndio wangam. Ninge kwa Ruto nge tumajeshu kwa Dar es Salaam. Ambia Basata hindo ngoma wataban. Konde boy yoko labo si ikam. 14k per word Shakespeare kwa hizi verse. Zuchu ukiwa Kenya manze hit me up. Juhani wako sio nikana kudeserve. Baba Levo na Mwijaku fikisheni ujumbe fast. Chatu wachi hapo metro bana. Chatu wachi hapo sindio.
Round 2
yu ni round 1.
Usiwapani sana man. Usiwapani
Big
sana.
Fucking Baba TK, boom, boom, boom.